askartani oo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada buuq qable ee wilaayadda islaamiga hiiraan askartan is soo dhiibtay ayaa waxay ka soo goosteen dawladda federaalka waxay ka mid yihiin askarta dawladda federaalka lagu soo tababaray dalalka eritrea iyo uganda kuwaas oo maalgelintoodu leedahay imaaraadka askari koowaad ayaa waxaa lagu magacaabaa maxamed aadan afow waxa uu ka warbixiyey dhibaatooyinka uu ku arkay inta ay tababarka ku jireen
bismillah magay maxamed aadan afow sabriya ciidanka meel raisi meel kukuraday muqdisho harada gardum meel sana noo qaaday tababara la siin qaadan eri eritrea nijeey tumiyo koob bilood amala meela erowni mashalka saana meel oo meel raisi buurure ahoo kuleel ahoona nijeey meel siin aan rowni tumiyo koob bilood ana ka jarni orod iyo meel raisi gaardigaadi iyo buurtadeeda ku dhaado meel raisi nasiibka meel raisi kufadu ku dhiim arnaaga dad oo meel raisi dhibaatiyo oo iyo rafaad iyo walbadan ka dhimadeen aray adee afartan iyo meel raisi ayaa ku dhimadeen nafaqa la'aan iyo dadtan dhow ku madowdeen gaaji iyo rafaad dilin oo banaanka laga duugay ee jiraan waa abaalgaab la lingoodina ma jirto adee meel raisi lambad yara isla garayn walka duugi leeda meel raisi dagaal ay sanar rarshaa meel raisi waljar ay ku dambeen si dhammaan sanar meel raisi madaxda ninku waas ee nin sheegtay inaan jeey dagaalka oo basti galni meel raisi dad badan meel raisi murtadiinta oo lagu dhamaay jiraan meelna way dhaawaca iyo waa qaadeen jiraan ku rooran leh murtadiinta eedeeda linku badii dhaawana ma qaadan ku sii rooran marka meel raisi aaladii oo saasaayti
sidoo kale waxa uu sheegay in uu ka badbaaday weerarkii dhabagalka ahaa ee dabayaaqadii sanadkan ka dhacay deegaanka basra ee gobolka shabeelada dhexe ee lagu laayay qaar ka mid a askarta dowladda federaalka waxa uu intaasi ku daray in mar labaad uu ka badbaaday camaliyadii nafurnimada ahayd ee dhowaan ka dhacday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
ciidanka hal uur rahay jabuutiyaanka asar soo ku bahay meel raisa miil garaa ku dhigi asar ciidamada hagalayan meel raisa miil garaa ku dhigi marka meel raisa ori ciidanka gudaha ka jira magaalada ka jira kooyan hal harooda le raban duwal dhaqaa kormala gudaha lingalay ali dhamadeen ali dhaawaheen
sidoo kale askarigii labaad ayaa lagu magacaabaa cadow aadan isaaq waxa uu isna ka waramay hagardaamada ay u maleeyeen madaxda dowladda federaalka isagoona lagu sheekiyey in ay dhammaatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa kan isagoo ka hadlaya arrimahaas
bismillaahi ramaani raxiim magacay adow yurkaab aadan isaa gelere alikiroya gabad leeraa bokool leeraaya dur leeraaya ku qoradi madii hore aniko alankaabtagahayni kii alankaabtagahay usku nagadi sagaal bilood beenbeen e meelinini haay sagaalkii biloodkii oo meeli ka jarni maari dambe mayna neri goriha qaadadaasan hamaraha ku qaadadaasangana neri diyaari meelinaan oo ka qaaday hamarana nasheen gaba haranana laleeyey haranaaki hadiibana nasheen maarlamaad wayna qaaday hatan tababar kale hatanna nin qaadi tababarkii kale gabo wadan gaale kambaalo laleena nijey un dhalamangleyin ayaa sida buloodaanada duqdaasi hatan urur haleenkiiba maybtumugi walaasa duqdaaseen gaaladaasi wal an shal fahmaba mahaynb gaalo an magaaja madba ma faangneb duqudka le isku gordaan alikin roya afartiti afaraad waxaana qaaday hatan harana nagenaaninagi shambulooda meeli maangimaangi intointoylen jijiifni maago maago banki obsinaaya maagleen obsaadme antorte al-shabaab hoo obsidahay misenhayna duftiramaa niida ka taalle maag aan ka taalna al-shabaab may bu ahaa wala ku dhudhow yoonay wala isin sheegaay tanona nii akriay wal jarama aha lankiibi meeli fadaha kuta baalaha lambi idisnabid fadaan jiifaha maybua lambi sidii fada waan haniis dhiibay meshi meenta al-shabaab duftirmaa wal yaraa liiteer ahaan yoobe
askartani ayaa fariin u diray askarta kale ee saaxiibadooda ah ee weli ka barbar dagaalamaya safka shisheeyaha
lankii bolaalada ereed warkay dheegi doono marlamaadi mardem marka koodato lankiibu gabakiisuga aan ogaayay iskala noolay nan ka jar marahi muslimiinta galanti anis dhiibi halkii dhammaantiisa tankinga
dadka meel raisa foorumadaas meel raisa ka jiraan dhibaatadaas rafaadka salaad la-aantaas iyo rafaadka ka jiraan dadka islaamkaan sdiibian leean dadii ka jiran dadii adugu dan fadahayaan meel raisa wal faa'iida ayuu ku diiran ma leh walaayad eed iyada hindhoys eed iyada hindhoys kamaasanta boqolkii boqol meel raisa iyadan maasinin guulaan rajaya dadkii murtadiinta hadda gordaan fadahayan dadii ka jiran ha ku beenaa sdiiban leh islaan dadka islaamkaan sdiiban dadii hadugu dan fadahayaana meel raisa isku dhaafa leh meel raisa areen wal faa'iida le ayuu ku diiran ma leh rafaad iyo meel raisa salaad la-aan iyo guul la-aan leh meel raisa hor ku jarta qof kuma geeyay qof saamaleysa raad uskirin barto goola diree kumaal rais ee dadahay oo dadka shacabka garoon kan jibahay oo dhaahay oo rafaad dadka shacabka meel rais ee asan dhabaatay meel rais ee wal faa'iido la isli majirto leh
marar badan ayaa waxa wilaayadka islaamiga ay maamul shaharakada mujaahidiinta al shabaab lagu soo bandhigay askar ka soo goostay dawladda federaalka ee maamulada la shaqeeya shisheeyaha